Kibuki sabato umami ya hirie Numusuru tiindi numusunezeza Turuka imirimo tugirwa kitijuru Ni wa mucho murika uva kumami mana utuzanira mahoro sabato zezazase utuzanira mahoro sabato ziza jawezi sabato mazura miuwa umami wabinu mazati dinyiru mujimbo nibati shisha bugufi dukore rumuchiza tuzaja nwakwiso Twishimetwezwe moturirimbire Yesu Inshuti yacu nziza tumutekereze Mukiza mwiza udukunda isezerano ryawe Muzaba muri twe Ritunezeza Utuzanira mahoro sabato zezazase